city, ora. DMMT, Gerard Master.
You my baby, sweetie, Shanita. Girl, I love you every day, shake your body. Mina kuwa mapenzi,
bro yangu na kupenda.
You my baby, sweetie, Shanita. Girl, I love you every day, shake your body. Mina kuwa mapenzi,
bro yangu na kupenda.
It's you, Shanita, you make me shout too louder. I'm waiting for you, girl, cause you my number moja. Mina kupigia simu, lakini mone upoke. Nadiyo ndani ya roho yangu, I just to love you forever. Akiamu, mimi na wewe tuke pamoja. Sura yako ni mzuri twendele.
You my baby, sweetie, Shanita. Girl, I love you every day, shake your body. Mina kuwa mapenzi,
bro yangu na kupenda.
You my baby, sweetie, Shanita. Girl, I love you every day, shake your body. Mina kuwa mapenzi,
bro yangu na kupenda.
Shanita, kila ninapo kutazama unanipa shida. Uye, songea karibu na mimi, nataka nikupe raha. Ukiwa karibu na mimi umehepa shida. Najua unaniroga roga, napenda unavyo ringa ringa. Ukiwa karibu na mimi umehepa shida.
You my baby, sweetie, Shanita. Girl, I love you every day, shake your body. Mina kuwa mapenzi,
bro yangu na kupenda.
You my baby, sweetie, Shanita. Girl, I love you every day, shake your body. Mina kuwa mapenzi,
bro yangu na kupenda.
Yewe kwenye gala, omu kwa nogo kwa suka yeye. Yewewe matila, your love turned me upside down. You're my sweetie potato, my sweetie banana. If I call your number, answer me, yeah. Na kufikiria sana, usingizi siwezi. Kuishi na we milele, yo ndoto yangu. Twendele mama, twendele mama, hey. Twendele mama,
you my baby, sweetie, Shanita. Girl, I love you every day, shake your body. Mina kuwa mapenzi,
bro yangu na kupenda.
You my baby, sweetie, Shanita. Girl, I love you every day, shake your body. Mina kuwa mapenzi,
bro yangu na kupenda.